ndabamu binene tate enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu nebwoba mutono nga Daudi mumukama Goliasi omumega bakulaba nge kitagasana ye mukama kulaba mu mwana kwafira rolibela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira rolibela kunyanja watayitika kululwa mukama alikoleta ka Mutima gwange onyweranga Meme yange onyweranga Mutima gwange nywera Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu ne bibula rolibela Danieli mumpologoma ezirume nyama wala iziri kuzira rolibela ku nyanja watayitika gwe kululwa mukamera likoletaka meme yange onyweranga mutima gwange Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene.